sema sawa,
tulichongojea
leo kwa baby shower,
tunasherekea
wewe kwangu kwaya.
Namleta, namleta shushu wangu, namleta, namleta, namleta huyu hapa, namleta, namleta, namleta shushu wangu, namleta, namleta, namleta huyu hapa, namleta.